Murder.
Ebisenge by'omutima gwange agala bibe nga byetaaga. Kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola. Onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesaana. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno. Baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuuka. Kimuli kyange, sikugabane nga ne wendwala. Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuuka. Kimuli kyange, sembera mpunye kukalawosa. Ekimuli kyenfuna kyekikyo, kyekikyo, kyekikyo. Kugamba ebyange era byebibyo, byebibyo, byebibyo. Baby, bw'oba onoonya bagenda, nange noonya gye ŋŋenda. Bw'oba onampa magumba, nasiba ndya magumba. Baby, tebakulimba. Omukwano gwange si gwa bulimba. Ng'omukwano guno, ng'omukwano guno nfa. Baby love it, baby love it, no. Wabula kimuli kyange, jakwagala mpita wentuuka. Kimuli kyange, sikugabane nga ne wendwala. Kimuli kyange, jakwagala mpita wentuuka. Kimuli kyange, sembera mpunye kukalawosa. Ebisenge by'omutima gwange agala bibe nga byetaaga. Kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola. Onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesaana. Baby from in love I'm into you. Tongamba darling I'm into you. Curse all the words as I come for you. Kugambe love ino dogo nze kugambe no honey. Kimuli chonge.